soka ni kosha. Fundi akia Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidoki doki. Fanya ka unapiga deki. Deki give me some cake. God bless your mama. Ayana. Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
God bless your father. Ayana. Kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makidoki doki.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
God bless your father. Ayana.
Yeah.
Umogo magaribi baby. Ayana. Boy, you know I can get it.